Singong utaomba mtu, singong utaomba mtu, mtoto singong utaomba mtu, mtoto singong utaomba mtu baba. Kosa kwei utalia sana, kikosa kwei utalia sana, kikosa kwei utalia sana mama. Joji mwamba sina wangwe, joji mwamba sina wangwe, nakosa wangwe minalia sana, nakosa wangwe minalia sana baba. Dongo nzovu nzovu apwa, dongo nzovu nzovu apwa, kashira wote wanalia sana, kashira wote wanalia sana mama. Singuong utaomba mtu, singuong utaomba mtu, mtoto singuong utaomba mtu, mtoto singuong utaomba mtu baba.